Ngani in Washington, wishing you a very good morning, Africa.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan washington. waa subax isniin ah bisha januarina ay ku dhegan tahay 24 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaana. qodobadan saaka iyo caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: haweena wasiirka ah ee dowladda Britain oo shaqada laga yeeriyey ayaa sheegtay sababta xilka qaadisteeda in ay la xiriirto arrimo ku salaysan diinteeda.
Siyaasadda inta badan ragga ayaa ku badan caalamka, marka ay gabadhu ka soo jeedo jaaliyadaha laga tiro badan yahay sida Pakistaanta, Hindida iyo xataa Soomaalida oo iminka uun ay dhowr hablood galeen siyaasadda Britain, way sii adag tahay marka ay gabadhu tahay muslim.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan jarida Soomaaliyeed ee gobolka Queensland ee dalka Australia oo ka warramay hanaanka xabaalqodida iyo dadka sida magaaladaasi ku dhaqan ay isku aasaan.
marka qof Soomaalihi dhinto, familkii nala soo xidhiidaa la yidhahdaan qofkaasaa dhintay, annagu foomamkii iyo coordinationkaasaanu samaynaa qofkii in la soo qaado, cusbaalka laga soo qaado, meeshii lagu dhaqayo la geeyo, janaasadii lagu tukado, godkii lagu rido, intaaba hay-addaas aan noo qaban. qof keliyaba waxaa la geliyay, xitaa hadduu yahay ilmo yaroo stillborn ah oo aan weli caloosha ku dhintay, waxaa la sameeyaa gaarkiisa loo aasaa.
waxaan kaloon idin haynaa jawaabta ay mas-uuliyiinta jabhadda ONLF ka bixiyeen go'aankii shalay golaha wasiirada Soomaaliya ay ka qaateen ee ay liiska argagixisada uga saareen ururkaasi ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. maraykanka uma badna inuu heshiis la galo Iran si loo badbaadiyo heshiiskii nukleerka ee Iran iyo Maraykanka iyo dalal kale oo quwada waaweyn oo la gaaray 2015-kii si markaasi ay loo soo abjaro barnaamijka nukleerka ee dalka Iran. waxaana Maraykanku doonayaa in ay sii dayso Iran muwaadiniin 4 gaaraya oo Maraykan ah oo Iran la sheegay inay haysato. Washingtonna waxay tilmaamaysaa in muwaadiniintaasi afduub lagu haysto gudaha dalka Iran. hogaamiyaha waaxda wadaxaajoodka nuclearka Maraykanka ayaa sheegay isagoo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters in arrintaasi wadaxaajoodka uusan miradhal noqon karaynin ilaa la sii daayo muwaadiniintaasi Maraykanka. sarkaalkan oo ah ergeyga gaarka ee Maraykanka u qaabilsan Iran, Robert Malley, ayaa waxa uu ku celceliyay mowqifka Maraykanka ee muddada dheer ee ahaa in arrinta afarta qof ee Iran lagu hayo ay tahay mid ka duwan wadaxaajoodka nuclearka, laakiin haddana waxa uu tilmaamay in siideyntoodu ay shuruud u tahay heshiiska nuclearka. waa kala duwan yihiin, waana ku guda jirnaa labadooduba, laakiin waxaan dhihi doonaa aad ayay noogu adag tahay inaan ka fikirno inaan ku laabanno heshiiska nukleerka iyadoo afar Maraykan oo aan waxba galabsan ay afduub u haystaan Iran, Maliye ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters oo wareysi siinayay. sidaa daraaddeed buu yiri, xitaa iyadoo aan wadahadallo aan toos ahayn la yeelanay Iran oo ku saabsan afeelka nukleerka ee aan wadno, haddana waxaan si dadban wadahadallo ula yeelanaynaa iyaga si loo xaqiijiyo siideynta la heystayaasha, ayuu hadalkiisa sii raaciyey isagoo ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria, halkaas oo ay ka socdaan wadahadallo ku saabsan sidii Washington iyo Tehran ay si buuxda ugu soo noqon lahaayeen hoggaansanaanta heshiiskii nukleerka ee 2015-kii, kaas oo markii dambe madaxweynaha Maraykanka ee Donald Trump ka baxay markii uu xafiiska talada yimid. ruushku waxa uu wajihi doonaa cunaqabateyn dhaqaale oo aad u ba'an haddii uu ka hergeliyo dalka Ukraine maamulma qarsaar u ah ruushka, sida uu sheegay wasiir sare oo ka tirsan dowladda Ingiriiska kadib markii UK ay ku eedeysay Kremlin-ka in ay doonayso inay halkaasi ka dhisto hogaamiye iyo maamul taageersan dowladda Ruushka. waxaa jiri doonta cawaaqib xun haddii ruushka uu qaado tallaabadan oo isku dayo duulaan uu ku qaado dalkaas, islamar ahaataasina uu halkaasi ka hirgeliyo nidaam dabadhilof u ah ruushka, ayuu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ingiriiska Dominic Raab oo la hadlayay Sky News. Britain ayaa eedeyntan soo jeedisay gelinkii dambe ee Sabtidii, waxaana sidoo kale ay sheegtay in saraakiisha sirdoonka ruushku ay xiriir la sameeyeen tiro siyaasiyiin oo hore oo Ukrain, taasoo qayb ka ah qorshaha duulaanka ee ruushka. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. gudagalna khudbada idaacadda saaka aan idinkugu hayo, ururka onlf ayaa soo dhoweeyey go-aankii shalay ay golaha fulinta xukuumadda federaaliga ee soomaaliya ay ku buriyeen go-aan isla golaha wasiirada ee soomaaliya hore ay u gaareen oo ku aadanaa in ururka onlf loo aqoonsado urur argagixisa. wariyaha v o a magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa la hadlay afhayeenka onlf cadaani hirmooge, warbixintan ayuuna soo diray.
ururka onlf ayay dowladda federaalka soomaaliya u aqoonsatay inuu yahay argagixiso sanadkii 2017-kii. haddaba fadhi ay yeesheen golaha fulin ee dowladda federaalka soomaaliya ayay ku buriyeen go-aankii hadda ka hor ururka onlf loogu aqoonsaday inuu yahay argagixiso. dabacadan nihirmoogi waa afhayeenka ururka onlf, waxaana wax ka weydiiyey siday u arkaan go-aankan ay gaadhay dowladda soomaaliya.
go-aankan waxaa la go-aan aan soo dhaweynayna weeye go-aan waqtigiisi ka daahay oo in badan la sugayay bahay. dowladdii hore muddo badan bay ballan qaaday inay go-aanka ka noqon doonto, go-aankaa qaadan doonto, wax sixi doonto, way ku dhici weyday. marka go-aan khalad u ahaa qolkii horkiina laga gaaray taariikhdiiyo dhaqanka soomaalidana ceeb ku ah, shacabka soomaaliyeedna ceeb ku ah, halgankayay qaariyeer badana gardarro ku ah, dowladnimada iyo calanka iyo madax banaanida dowladda soomaaliyana khalad ku ah. marka wasla saxay baan u aragnaa waaba baan soo dhaweynaynaa prime ministerka iyo wanadiisa wasiirada, aad baan ugu mahadnaqaynaa go-aanka geesinimada. aan xaq ugu lahayn taageer, aan xaq ugu leenahay garab istaag, baan xaq ugu leenahay walaalnimo, aan xaq ugu leenahay shacabi soomaaliya wax kale kama istaahilo. ninkii wadada wax ka duwan ku taallana waa qof soomaali khayaalan weye.
sidoo kale cadaani hirmooge ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa xilligan kusoo beegay in dowladda soomaaliya ay ka noqoto mowqifkeedii ahaa in ururka onlf ay u aqoonsatay inuu yahay argagixiso.
maamulkeedu aan israafsanayn ayay kusoo hagaagtay baan isleahay. wax kale oo dheeriya dadka soomaaliyeed waa sidii siiba waa sidaan buuhaa waa ansaxaa malinkii hore. marka waxaan isleahay ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada iyo sabab ah tayadooda iyo soomaalinimadooda iyo geesinimadooda iyo iskalsoonidooda iyo sharaf jacaylkooda iyo ka turjubida dareenka dadka soomaaliyeed inaad ku matasho. dadka soomaaliyed waxayna rabin inaad ku matasho, waxay rabaan taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo hidahooda iyo sharaftooda iyo ummadooda iyo jiritaankooda wixii la xiriira inaad ku matashad xaq u leedahay. intaa cabsigeeda ama lidkeeda inaad ku matasho xaq u leedahay. marka waxaan isleahay qoloodan iyadiyo qalbigooda iyo moralkooda heshiis ah oon iska soo horjeeda.
dhanka kale, madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, oo bartiisa Facebook-ka soo dhigay qoraal kooban, ayaa waxa uu ku sheegay in ay si weyn u soo dhoweynayaan go-aanka golaha fulinta ee jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku buriyeen go-aankii hore ee ururka onlf loogu aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso ah. maxamed cabdiraxmaan gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. gabar wasiir ahayd oo ka tirsan xisbiga talada haya Britain oo shaqada laga eryay ayaa sheegtay in markii ay weydiisay xubno ka tirsan sababta dowladda xilka looga fariisiyey, loogu jawaabay in islaannimadeeda warwar laga muujiyey Mark Spencer oo ah madaxa anshaxa iyo maamulka xildhibaanada ee xisbiga Conservative-ka, ayaa sheegay in xildhibaan Nusrat Ghani oo ah wasiirka shaqada laga fariisiyey ay isagu ula jeeday hadalkaasina uu ku tilmaamay mid aan lahayn sal iyo raad toona oo ay sumcaddiisa meel kaga dhacday. madaxtooyada Britain ayaa sheegtay in Marwo Nusra Ghani ay la kulantay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. warbixin arrintan la xiriirta waxaa London kasoo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
afhayeenu hadlay ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inuu Boris Johnson uu wasiirkan shaqada laga eryay warqad qoray isagoo la wadaagay warwar uu ka qabo hadalkeeda kuna dhiirigeliyay inay dacwad rasmi ah soo gudbiso, laakiin ma ayeenin sidaasi sida uu afhayeenku sheegay. Mas-uulkan ayaa sidoo kale sheegay in xisbiga talada haya ee konservatifku aanu u dulqaadan karin eexda ama takoorka nuucu doono ha ahaadee. Nusraad Qaani ayaa sanadkii 2018 jaga looga magacaabay wasaaradda gaadiidka, waxaanay noqotay gabadhii labaad ee muslim ah ee xil heerkaas ah qabata dowladda Britain. Bishii Febraayo ee sanadkii 2020 ayay jagadaasi ku weydiiyey kadib markii uu Boris Johnson golaha wasiirada isku shaandhayn ku sameeyey. Marwa Qaani ayaa sheegtay in mar ay dalbatay in sharaxaad laga siiyo sababta shaqada looga fadhiisiiyey. Uu sheegay mas-uulka xisbiga konservatifka anshaxa u qaabilsan madaxdana ka ah in laysla soo qaaday diinta ay aaminsan tahay. Gabadhan oo ah xildhibaan laga soo doortay degmada Wilden oo ku taala gobolka bariga Essex ee mandaqada England ayaa sheegtay inay ka gaabsatay inay dacwo furto kadib markii lagula taliyay in haddii kiiska ay sii wado uu saameyn ku keeni doono mustaqbalkeeda shaqo iyo siyaasadeedba, dere kululna la saari doono. Dadka ka faallooda siyaasadda Britain ayaa sheegay in mas-uul xilka looga qaado ama looga bedelo sababo la xiriira diinta uu aaminsan yahay weliba qarniga la joogo iyo dalalka reer galbeedka uu yahay arrin aan la qaadan karin. Laakiinse waxaa jira in dumarka siyaasadda soo galaha badankoodu ay carqalado oo kala kulmaan, gaar ahaana kuwa kasoo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay. Faatima Nuur Salaad Buule Barde oo ka shaqeysa ururka jaaliyadda Islington, kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka, ayaa iyaduna sidaasi qabtaa.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixafiid. Horta marka hore in ay dumarku guud ahaan siyaasadda galaan way adag tahay sababo badan awgood. Walaal, siyaasadda inta badan ragga ayaa ku badan caalamka. Marka ay gabadhu kasoo jeedo jaaliyadaha laga tiro badan yahay sida Pakistaanta, Hindida iyo xataa Soomaalida oo iminka uun ay dhowr hablood galeen siyaasadda Britain, way sii adag tahay marka ay gabadhu tahay muslim. Taasi way sii adkaataa oo inta badan cunsuriyad aan muuqan ayaa jirta. Kiiska gabadhan sheegtay wuu adag yahay, laakiin haddii ay maaragtay isheeg gudbiso dacwad unbuu meel gaari karaa. Haddii kale meelna ma gaari karo kiiskan. Marka walaal, waxaan ku leeyahay siyaasadda hablaha way ku adag tahay.
Wasiirka cadaaladda Britain Dominic Raab ayaa sheegay in eedeynta ay soo jeedisay gabadhani culus tahay, laakiinse buu yidhi haddii aanay dacwad rasmi ah soo gudbin aanay noqon doonin eedeyn rasmiya. Gabadhan ayaa sheegtay inay marar badan oo kale kiiskeeda ka hadashay iyada oo sii marisay nidaamka saxda ah ee xisbiga. Aad ayaan ugu taxadiray, ayay tiri, inaan raaco nidaamka loogu talagalay kiisaska noocan ah, laakiin markii aan arkay in aanan ka gungaari karin waxaan door biday inaan sii wato shaqadayda caadiga ah. Dominic Raab waa wasiirka cadaaladda Britain ayaa hadaladiisa raaciyay in aan looga dulqaadan karin islaamnimo faquuq ururka konservatifka dhexdiisa iyo dowladdaba. Cabdihi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Wadamo badan oo ku yaala dalalka soo koraya ee dunida saddexaad oo Afrika ay ka mid tahay aanan ka jirin shirkado ilaaliyo ama maxkamad la tiigsada ciddii ku xadgudubta ama qaadata xuquuqda magac ganacsi ama isticmaasha qoraal, cod ama muuqaalo cid gaar ahi leedahay. Ganacsato Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa sameeyey shirkad qaabilsan howsha magac bixinta iyo ilaalinta xuquuqda dadka magacyada ganacsiga samaysanaya. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin arrintan la xiriirta noo soo diray.
Dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya mashaariic iyo hay-ado kala duwan oo horumar weyn sameeyey ayay ka hirgeliyeen dalka muddooyin ka dambe, iyadoo ay jiraan shirkado ay u badan yihiin sida dhismaha, bangiyada, xawaaladaha iyo ganacsiga dharka iyo weliba qaybo kale oo ay ka midka yihiin adeegyada bulshada. Shirkadaha ka shaqeeya adeegyada la xiriira magac bixinta iyo xuquuqda dadka dhinaca canshuuraha iyo nidaamyada kale ee markaasi dowladda kambaniyada cusub ee la samaynayo qaabilsan ayaa waxaa ka mid ah shirkadda la yiraahdo Xiinshe Agency, كمبني أو مدح كيهاي إسماعيل يوسف حيشة أو لو يتركي سنة قدم بيجي برشلا الصومالي ده يجود أهم بدك كيان كعاون يجي قاب كضدكو شركوه أي حقوق ده كهري كران أو مركي هلا ضدكو أي كدي مونايين وحويدي حيشة بل شركة ده براين كي مقعية عصوب سمايسا مع شورها إيو وحيلا تكسر التاج كشقيسا قرطة وبراوي إيو وح وكد قرطي ما دام أي سنة بناين صومالي
بسم الله الحمد لله رب العالمين سدح يتبان سنة كهر أيام بالله waxaan ku doortana waxa way fursad banaann dadkuna ay u baahan yihiin inay tahay ayaan ku doortay
maxay qabataa marka
waxay qabataa magac bixinta oo kambaniyasha dadka loo soo rajiskareeyna iyo brainka oo qofku inuu productigiisa ama oo sharci wuxuu milkiyadda u leeyahay sheego oo ama ganacsiga uu gado in brain dhakas gadaal inuu uga soo xiro dawladda xageeda inuu uga soo xiro
shirkadaha loo yaqaan Sharia House iyo Company Act oo ka kambaniyada ka diwaan geliya kambaniyada cusub xiriir intee leeg baad la leedahay
ma waa xiriir fiican aan la leenahay dadkii wixii qofkii business la wajaro baa lagu soo dhaweynayo qofka kale tooda wixii sharciga u soo waafajina aad iyo aad xiriir aan la leenahay
caqabadaha ugu waaweyn ee muddooyinkan aad kala kulantay marka magacyada la isku qabsado ama marka dadku ay magaciyo shirkad kale lahayd shirkad kale la siiyo iyo ma maxkamadaha la isla taga ma waxa lagu xaliya out of court ama dhaqanka Soomaaliyeed sidee waxa laysan maxaa sa kamid caqabadaha ugu waaweyn ka hor yimid
caqabadaha aad iyo aad u waaweyn oo iga hor yimid oo la yaabay oo macquul aanan ahayn waxa weey laba nin oo dilisa oo macaamisha oo hal magac ama saddex iyo afar oo hal magac isku qabsaday kadibna magacaas sida ugu wanaagsan oo Soomaalinimada dhaqankeeda iyo nidaamka kale to xagga dawliga si wanaagsan oo sulux ayaan aan in badan aan maxay tahay uga shaqeeyay laban ma inta aan la kulmin
maxay tahay ciqaabta uu mari karo matalan sida aad ka waraysaa adduunkan horay u maray dadka brainka ama magacyada ee shirkadaha gaarka ay leeyihiin hadii dadka qaataan ee counterfeitka ama kuwa markaas ka hortaga kuwa wax dhacaya oo kale iyo shuruuc noocaas ah jira marka maxay tahay ciqaabta ay la kulmayaan dadka magacyada shirkadaha
استعمالي magacyada qofka ama qofku magaciisa ama sheyga magac ugu qornaa asagu la baxay ama u rajiskareysnaa ama u diiwaan gashanaa haduu laba qofkaas ciqaab adag ayuu xagga dawladda iyo nidaamka ayuu maraya mana la ongolo shuruucdaas maxaa tahay xagga dawladda ma ongolo waa mamnuuc waa
dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka faa'iideysta nidaamka adeegyada ay bixiso shirkadda xiishe agency company oo ah shirkad iyadoo markaas ka shaqeysa arrimaha diiwaangelinta magac bixinta canshuuraha iyo dhammaan baqaabka ay shirkaduhu ku shaqeeyaan nidaamka dawliga dadka waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cali waxaana weyn sida shirkaddani intii ay hirgashay ay idin caawisay iyo waxyaabaha ay gacantayda ka siiso
shirkadaha iyo ganacsiga wuxuu leeyahay shuruuc kala haga bulshada qaybaha kala duwan marka ganacsiga waaweyn iyo kuwa xogsada iyo sidoo kale inta kabanida waaweyn diiwaan gashan waxay ka mid yihiin waxay u baahan yihiin in la helo xad kala xadeeya kabanida in badan wuxuu ka hawlnaa hawlahaas ayda ah wax badan umada faa'iido u leh ayuu soo kordhiyay waxa ka mid ah markii shirkad ay keenta magac ayda ma ilaheen oo brandi ah ama ka diiwaan gashan ganacsiga iyo wasaaradda ganacsiga ka diiwaan gashan isla same time oo keeno wax u eg wixii aan laakiin xaqiiqadii tayada aan laheen sidaa markay dhacdo wuxuu ka mid yahay xeesha dadka in badan xalka iyo nidaamka u raadiya dadka marka u dhaxeeya bulshadii iyo ganacsatadii aadi aad buu muxuu ahay ugu fiican yahay runtii waana dowr muhiim ah ayuu ka qaatay xalinta khilaafaadka iyo soo dhaweynta iyo sidoo kaleeta dadka in la kala saaro aadi aad aan ugu mahadcelinaa waalka xiinshe uu ku maasan yahay
ugu dambeyntii Ismaaciil Yuusuf xiinshe agaasimka guud ee shirkadda xiinshe agency company maxay tahay talada aad u soo jeedinayso dadka aaminsan ku qabsan ku qadimaysile oo dhulkii la isku qabsan jiray oo kala ka dhigaya magac shirkad leedahay iyo waayo aragnimadaada haddii aad la wadaagto dadka ku dhageysanaya
taas intaanan u gelin horta waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa mujtamaca isli jooga culimada masaajidada iyo akhyaarta isli business community oo in badan iyaguna igu dhiirigeliyay abaalmarinana igu siiyey iyo alxamdulilaahi doorkay businesska ay ku leeyihiin akhyaarnimadoodii dadka sidii ku kala xaliyaan iyo mujtamaca sidii udub dhaxaadka ugu yahay culimada akhyaarta iyo ganacsatada horta aad baan ayaan abaalkooda maxaa tii sheegay aanan u gudi karin sababta tahay ayagaas umbaan anigu wax ku ahay mooga kaliya qof ruux oo kaligiis waxaa kare ma jiro laakiin waxaan dadka intaas hadaan uga baxo dadka waxaan usoo jeedinayaa inuu qofku asagu magac la baxo oo shaqsigiisa uu magac intuu la baxo qofkan kaloo walaalkiisa uusan wixiisa uusan ku dulmin dulmigana ilaahay ma ogola. Intaasaan anugu maxaadishaan dadka shacabka aan usoo jeedinaya.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Yuusuf Xiinshe oo madax ka ah shirkadda la yiraahdo Xiinshe Agency Company oo ah shirkadda magac bixinta iyo kala xadaynta nidaamka sharciga ee shirkadaha ganacsigu ay leeyihiin ee magaalada Nairobi, gaar ahaan bulshada Soomaalida Islii Business Community oo aan kula kulmay magaalada Nairobi. Yaasiin Cuse Wareere, VOA Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, Soomaaliyeedu fara badan ayaa ku dhaqan waddanka Australia oo magaalooyinka laga disana dalkaasi ku yaalana ay ku dhaqan yihiin. Haddaba marka ay timaado in dadka ay dhintaan oo la aaso magaalada Melbourne oo kale, waxaa dadka loo aasaa in halkii gudba la geliyo in ka badan laba qof mararka qaar. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafe ayaa waxa uu korgalaa arrintani, waxaana uu ogaaday in qaar ka mid a gobollada kale ee dalkaasi ay arrintu sidaasi ka duwan tahay. Magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ayaa si caadi qofka loo aasaa iyadoo qofkiiba hal god la geliyo. Warbixin arrinta la xiriirta ayuuna soo diray.
Waxaa jira guddi ka shaqeeya aaska Soomaalida ku nool gobolka Queensland oo odayaal ah, waxaana ka mid a guddidaasi Cabdi Faarax oo ii sharxaya marka hore qaabka ay isu aasaan.
Qaabka Soomaalida Brisbane ama Queensland oo ay isu aasaan communitygu San Filay wuu ka duwan yahay meelo badan oo caalamka ah oo iyo Australiaba. Annaku as community-ga halkan siiba odayaasha dadka ah ee magaaladan degan ayaa muddo hore waxay bilaabeen oo hadda 10 sano ka horeysay in dadku ay lacag iska ururiyaan. Lacagta marka la ururiyo waxaa jira hay'ad kale oo funeral service provider oo dad ajaanibihii ay maamulaan. In fact, taas baan account ka furanay. Marka waxaa la sameeyaa qof kasta oo Soomaali ah oo yacni ku dhinta magaalada Brisbane ee Queensland, especially Brisbane, oo aan ogaano inuu dhintay, waxaanu haynaa fund aruurinaa loogu talagalay in laga aaso, regardless inuu iyadaan loo eegin inuu lacagta wax ka bixiyey, inuu magaalada hore u deganaa, inuusan deganay, inuu caawa socoto ku yimi. Haddii qof muslima oo Soomaali uu ku dhinto magaalada Brisbane, lacagtaas laga duugaa.
Inkastoo jaaliyadaha waaweyn ee muslimiinta ah ay leeyihiin hay-ado dhisan oo u qaabilsan aaska iyo iibinta qabuuraha, haddana Soomaalidu iyagu waxay leeyihiin odayaal arintaasi u qaabilsan oo dadka sanad walba ka aruuriya lacag gaaraysa ilaa iyo $40,000 si ay ugu iibsadaan qabriyada lagu aaso kuwooda dhinta.
Ma nihin organization dhisan oo structure leh. Waxaanu nahay Soomaali odayaal ah oo community-ga ka tirsan, elderska isxilqaamay. Lacagtaas odayaasha shira sanadkii hal mar bisha October September meelahaas dadkiiba lagu dhaqaaqaa, qof waliba dadkiiba community-ga baa la target gareeyaa. Lacag wixii laga soo ururin kara la soo ururiya 40,000 to 30,000, intaasaan sanadkii average-kaasaan ka soo ururinaa. Haddii lacagtii hore naga sii dhammaanaysay oo dad badan dhinteen sanadkii hore, waa la top upgareeyaa. Laakiin mar walba waxaan ku dadaalaa in ilaa 10 qof lacag ku filan ay taallo akoonka noogu jirto.
Meeqaa marka calaa qabri la iibiya?
Qabriga qofkii waxaa ku baxa $6,000 baa ku baxa, $5,960. Haddii ay sometimes way ka qaalisanaan kartaa, haddii marka qofku dhinta ay weekendi oo kale tahay, inay xoogaa ilaa 7,000 gaadho waa dhici kartaa. Laakiin afrageku waxa weeyaan waa $6,000 qofkii lagu aasayo.
Kasoko dhulka qabuuraha waxaa sidoo kale jirta lacago dheeraada oo ku baxa isbitaalka dhaqidda meydka iyo gud qodayaasha.
Marka qof Soomaali dhinto, familkii nala soo xiriiraan yidhaahdaan qofkaasaa dhintay, baanu hay-addaasaan u wargelinaa wixii logisticada oo dhan inay qofkii lasoo qaado. Annagu foomamkii iyo coordinationkaasaanu samaynaa qofkii in lasoo qaado, cusbitaalka laga soo qaado, meeshii lagu dhaqayo la geeyo, janaasadii lagu tukado, godkii lagu rido, intaaba hay-addaasaa noo qabata.
Way godadka marka sidii Melbourne oo kale hal god mee qof ayaad gelisaa?
Ma waa waasac wey, qof keliyaba waxaa la geliya. Xitaa hadduu yahay ilmo yaroo stillborn ah oo aan weli caloosha ku dhintay, waxa weeye waxaa la sameeyaa gaarkiisaa loo aasaa god gooniyuu leeyahay. Qof walba qof la dul saara ma jiro, ma jiro halkan isa saar ma jiro.
laakiin magaalada tan Melbourne ayaa ka duwan oo markii hore halkii god waxaa la wada gelin jiray ilaa 3 qof inkastoo sanadahan dambe ay u bedeleen ilaa 2 qof in hal god la isla geliyo Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
hay subax wanaagsan markala dhageysiyaal gabagabadii idaacadda saaka iyo caalamka ayaanu ku sii siqeynaa muusikada saasi maqlaysaan waa fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad darbi iyo allahu naxariista xaliim qaliif cumar magool ee soodi dalmar rasuul ku soo dhawaada tahay degsiyal fanaaninta sala darbi iyo magool gabagabo waxay u heyd idaacadeena saaka iyo caalamka anigoo jamaal ahmed ismaan waxaan idin leeyahay nabadgelyo
Dalmaro, dalmaro, wadda o is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. The United States is unlikely to strike an agreement with Iran to save the 2015 Iran nuclear deal unless Tehran releases four U.S. citizens. Washington says it is holding hostage. That's according to the lead U.S. nuclear negotiator to Reuters on Sunday. The official U.S. special envoy for Iran, Robert Malley, repeated the long-held U.S. position that the issue of the four people held in Iran is separate from the nuclear negotiations. However, he moved a step closer to saying their release was a precondition for some type of nuclear agreement. Malley told Reuters in an interview the U.S. is conducting indirect talks with Iran on the nuclear file to ensure the release of hostages. He made the comments in Vienna, where talks are ongoing with Washington bringing Tehran back into full compliance with the deal. The number of people dead from fighting between U.S.-backed Kurdish forces and Islamic State group jihadists who attacked a prison in northeast Syria 4 days ago reached 136 on Sunday. That's according to a war monitor. More than 100 insurgents late Thursday attacked a Kurdish-run jail to free fellow jihadists, an IS most significant military operation since its self-declared rule was defeated in Syria nearly 3 years ago. Intense fighting both inside and outside the jail saw the militants free detainees and seize stored weapons, according to the Observatory for Human Rights. Experts see it as a bold IS attempt to regroup. There's more at voanews.com. This is VOA News. Kurdish-led Syrian Democratic Forces troops aided by U.S. troops tightened their siege of a prison housing Islamic State suspects after inmates took over the facility. Dozens of inmates were killed in the attack on the prison in northeastern Syria, which began on Thursday. Witnesses and officials said militants detonated a car bomb near the prison gates, helping dozens of inmates run off to a neighboring district. The SDF initially said the number of its fighters who have died rose to 27, with over 160 of the attackers and 15 inmates. This is the deadliest rioting in detention centers, holding thousands of suspected militants arrested after they were defeated with U.S. support in north and east Syria. Ukraine's defense ministers said that the country had received a second consignment of weapons from the United States as part of its defensive aid, totaling $200 million. Washington has said it would continue to support Ukraine in the thick of concerns in Kiev and among its Western allies over tens of thousands of Russian troops amassed on its border. Russia denies planning a military offensive. Meanwhile, Ukraine's ambassador to the UK said that his country would be prepared to fight to defend the country against a potential Russian attack. Ambassador said in an interview with British broadcaster Sky News. Israel's top diplomat held an official meeting Sunday evening with a Palestinian minister. This is the first such encounter between the Jewish state current foreign minister and a Palestinian official. The Israeli foreign ministry declined to comment to AFP, but did not deny that the meeting took place. In late December, the Israeli defense minister Benny Gantz hosted talks with Mahmoud Abbas on the Palestinian president's first visit to Israel for an official meeting since 2010. Anti-government protesters gathered outside the central bank in Beirut Sunday, rallying against the deteriorating economic and financial situation. Protesters held flares and chanted slogans against the central bank chief and his fiscal policies. Some of the protesters tried to break down the shutter outside the central bank, but Lebanese troops prevented them. Local banks have imposed informal capital controls since Lebanon's crisis began in October. And the Omicron variant has moved the COVID-19 pandemic into a new phase and could bring it to an end in Europe. That's according to the WHO Europe director Sunday. Once the current surge of Omicron sweeping across Europe subsides, he said it will be for quite some weeks and months a global immunity and also lowering seasonally. By remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bunganyi in Washington. Today is Monday, January the 24th. Here are some stories we're covering for you this morning. The United Nations Refugee Agency says thousands of Eritrean refugees in Ethiopia's embattled northern Tigray province are living under life-threatening conditions with no access to humanitarian aid.
Refugees told UNHCR of increasing preventable deaths, more than 20 over the last 6 weeks.
In Burkina Faso, heavy gunfire erupts inside Camp Sangula Mizana, Ouagadougou's largest military base, amid fears of a coup. And Cameroon says that it has opened an investigation to find out the names and nationalities of 17 people who died Sunday in a fire in the capital, Yaoundé.
We are still at the level of inquiry. We are incident quite serious. There's been people who are there. Others are injured.
We'll have those stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And in our top story, heavy gunfire erupted in a Burkina Faso military base early Sunday, sparking fears that a coup was underway in the West African country. Reporter Henry Wilkins managed to enter the base where a mutiny was taking place after being detained by the soldiers. They later released him with a list of demands. He has this report.
Arriving at Ouagadougou's largest military base, Camp Sangula Lamizana, the sound of sporadic gunfire could be heard coming from inside. As we tried to approach, mutinous soldiers, their faces covered with bandanas, fired shots in the air and shouted at us to leave. I was with a journalist from the Associated Press. We rode to a nearby highway which runs the length of the base to try to get some elevated shots. Soldiers outside the walls of the camp spotted us, and we drove away quickly, but were soon stopped by troops who walked out into the road and fired shots in the air before training their guns on us. We threw our hands up. Shouting in French, the soldiers took our bags, cameras and our motorcycle and walked us along the wall of the camp to a highway intersection where a crowd of about 100 people, some waving Burkinabe flags, had gathered. Shortly after that, around 20 soldiers fired into the air and shouted at the crowd to move back. While some soldiers were shouting at us, others told us it was going to be okay, and they didn't intend to harm us. I began to wonder if we were being taken hostage. At the entrance to the base, soldiers blockaded the gates with armoured vehicles. They took us inside and reunited us with our camera equipment and motorcycle. After around 15 minutes, they told us we were free to go. But not before they called one of the organisers of the mutiny on a phone to give us their list of demands. This is a recording of what was said. The speaker said we want enough troops to assist us in the fight against terrorism, more money and more troops. The soldiers also said they wanted the chief of the intelligence service and the military chief of staff to be replaced. They asked for better care of the wounded and family of soldiers who have died in the conflict, better training which is adapted to terror threats, and the organisation of a permanent military unit on the front lines, not one that changes with rotations. The demands were given by a captain who declined to be named. Burkina Faso has been embroiled in a conflict with terror groups linked to Al-Qaeda and Islamic State since 2015. Rumours of a coup have been rife for weeks after a military base in the north of the country was overrun by terrorists, killing 49 military members. President Roch Kabore fired members of his cabinet and military leadership in December in response. On January 11th, the authorities announced they had arrested members of the military who were planning to destabilise the institutions of the Republic, causing many analysts to speculate a coup plot had been foiled. Speaking on national television Sunday morning, the Burkinabe Defence Minister, Emi Bartholomé Simpaoré, stated that the president had not been detained as rumoured. He also said the motive behind the gunfire was still not clear. Inside the base, however, it was clear the mutineers had taken over the camp entirely and did not intend to relinquish control until their demands were met. By the time we left the base, mobile internet network had been cut and information about further developments related to the mutiny was scarce. Henry Wilkins for VOA News, Ouagadougou, Burkina Faso. Voice of
America. The United Nations Refugee Agency says thousands of Eritrean refugees in Ethiopia's embattled northern Tigray province are living under life-threatening conditions because they have no access to humanitarian aid. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
UN refugee staff members say they were shocked by what they saw when they visited the Mai Aini and Adi Harush camps for Eritrean refugees in southern Tigray for the first time in 3 weeks. Intense fighting and security concerns have prevented them from going there until now. Boris Cheshikov, a spokesman for UNHCR, the UN Refugee Agency, says the team found refugees scared and struggling to get enough to eat. He says they lacked medicine and had little or no access to clean water.
Refugees told UNHCR of increasing preventable deaths, more than 20 over the last 6 weeks, linked to the overall decline in conditions and, in particular, the lack of medicine and health services. The clinics in the camps have been essentially closed since early January, when they finally completely ran out of medicine.
Conditions in Tigray have seriously deteriorated since the Ethiopian military incursion into the province in November 2020. The civil conflict since has spread to other regions in northern Ethiopia. An effective blockade has prevented humanitarian aid, including fuel, from reaching the area since mid-December. Cheshikov says extreme hunger is rising because supplies cannot be moved into the region. He says food is running out in the two camps, and refugees have been selling their clothes and few belongings to get food.
If food, medicine, fuel, and other supplies cannot be immediately brought in, and if we continue to be unable to relocate refugees out of harm's way to where we can provide them with life-saving assistance, more refugees will die.
The UNHCR says it wants to relocate the more than 25,000 Eritrean refugees remaining in the two camps to a new site provided by the Ethiopian government in the neighboring Amhara region. The agency is calling on all parties for a ceasefire and guarantees of safe passage to allow the operation to go ahead. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
A French soldier has died after a rocket attack on the French army base in Gao, Mali. Annie Rosenberg reports from the capital, Bamako.
The French Armed Forces Ministry released a statement Sunday morning saying the attack occurred on the Gao, Mali Operation Barkhane military base on Saturday. The statement claimed the attack was carried out by terrorists. Operation Barkhane, France's counterinsurgency military operation in the Sahel, has operated in Mali since 2014. It replaced Operation Serval, the French army's operation to regain control of northern Mali, which had been taken over by Islamists in 2012. This year, after what French President Emmanuel Macron called a drawdown of the French military presence in Mali, Barkhane forces were withdrawn from northern Mali's Tessalit, Kidal, and Timbuktu military bases. The Gao base continues to serve as the center of Operation Barkhane. Popular opposition to the French military presence in Mali has increased dramatically in recent years. France has backed recent sanctions imposed by the Economic Community of West African States that were imposed following a 2026 presidential election plan proposed by Mali's current military government. Thousands of Malians took to the streets and cities across the country this month to denounce the sanctions, with most also denouncing France's presence in Mali. Annie Reisenberg for VOA News, Bamako, Mali.
Cameroon says it has opened an investigation to find out the names and nationalities of 17 people who died Sunday in a fire that caused an explosion in the capital, Yaounde. The blast in a popular nightclub wounded 8 people. The government is calling for calm as thousands of fans visit Yaounde for the ongoing Africa Cup of Nations tournament. Moki Edwin Kinzeka reports from the Cameroonian capital, Yaounde.
Hundreds of people, including Cameroonian government officials, turned out in Bastos, a Yaounde neighborhood on Sunday morning. They watched as neighbors and workers of Leaves, a popular nightclub, and Cameroon's military fire brigade searched 3 torch buildings in the area. among the civilians helping to search for the injured was 27-year-old Gustav Lamelu.
C'est difficile de savoir qui est qui puisque on ne donne pas les cartes nationales.
Lamelu says civilians and the fire brigade of Cameroon's military have saved the lives of at least 40 people. He says it is difficult to know the names and nationalities of the injured and the dead, because clients do not present identification documents before having access to leaves. Lamale said he is certain that the victims include people visiting Cameroon for the ongoing Africa Cup of Nations. In a statement, the government says an accidental fire at the nightclub spread to a cooking gas store. There were loud explosions from 6 gas canisters, causing panic in the neighborhood. Public Health Minister Manauda Malashi says President Paul Biya was informed of the incident as soon as it occurred. Manauda says Biya has instructed health workers to transport the wounded to Yaoundé Central Hospital.
The President of the Republic has instructed that their prise en charge soit total and gratuite.
He says Biya has asked the Public Health Ministry to treat the wounded free of charge and that arrangements be made for the dead to be buried in their places of origin after the investigation. He says Biya has instructed his ministry to give psychological assistance to traumatized family members of the injured whenever the traumatized relatives are identified. René Emmanuel Sadi, Cameroon's Minister of Communication, visited the site of the incident. He says it is too early to know the names and countries of origin of the dead and wounded.
We are still at the level of inquiry. The incident is quite serious. There's been people who are dead, others are injured, and investigations are going on. I think when all these things are finished, I will be giving the exact information concerning this very serious incident.
Sadi said the death toll may increase. President Biya has called for calm and assured football players, fans and match officials attending the Africa Cup of Nations in Yaoundé of their safety. Cameroon is hosting thousands of people for the tournament, which started on January 9th and will end on February 6th. Moki Edwin Kinzaka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. My name is Jackson Vunganyi. Research shows that in Africa, cash remains the leading method of payment. From local markets to shopping malls and to public transportation, the majority of transactions are cash-driven. However, as internet penetration continues to increase, so is the adoption of a broad range of payment options, including digital remittances. In Nigeria, Africa's largest economy, card-based payments have been growing as more fintech companies introduce new products on the market. This has made it easier for the mostly young consumers to buy and sell goods and services while avoiding the restrictive traditional banking system. To understand how cashless methods of payment are transforming commerce on the continent, I'm joined by Adeola Odunowo, a business analyst and entrepreneur based in Nigeria's commercial capital, Lagos. Adeola, let me start off by asking you, how do you, or the majority of people in Nigeria, how do they pay for their goods and services?
Most people in Lagos, especially the rural areas, make payments using the traditional method. And because Lagos is a commercial center with a population of over 20 million, there are a lot of supermarket stores and open markets almost everywhere, every corner you go in Lagos. And most of these open markets do not have access to point-of-sale machines. They don't have web portals where people can make payments online. So a lot of the payments is always in the traditional method.
And what are some of the challenges of using the current system? How restrictive is the current cash system?
Trust is a major challenge, especially in the area of cybersecurity. Infrastructure reliability is also another one, looking at internet connectivity, access to power. And recently, the Nigerian government introduced a 6% tax on international e-commerce. But I spoke to two business executives whose companies are making waves in Lagos. Segun Afolahun, co-founder of a logistics company, and Chichi Abama, a fashion entrepreneur. Listen to their reactions.
I look forward to a time when customers across Africa will not only be able to purchase products, but also source raw materials across the continent. The online payment system in general has helped grow my business. It has aided my B2C transactions, wherein customers across the continent, particularly Nigeria, Ghana, and Kenya, are able to make seamless payments for the products they purchase off my website.
There's been a steady growth in demand for logistics, specifically for parcel delivery. Our merchants at Sendbox are predominantly social commerce players. They sell on WhatsApp, Instagram, and Twitter. The increased reliability of logistics and increase in cross-border destinations has been a strong enabler for the e-commerce growth we've seen across Africa, and we do expect this trend to continue.
Those were two business entrepreneurs, Segun Afolahun and Chichi Abama. They spoke to Adeola from Lagos, Nigeria. Adeola, give us some examples of companies on the continent that have entered this space, and how are they looking to transform paperless transactions in Africa?
Innovative payment gateways in Africa include companies like Interswitch, Paystack, OPay, Flutterwave, and Chipper. As you know, Kenya is also one of the leading countries in the area of digital trade and digitally enabled transactions in Africa. And finally, the recent launch of the Pan-African Payments and Settlement System in Ghana.
That was business analyst and entrepreneur Adeola Odunowo, who spoke to me from Lagos. There is political fallout in Kenya as the country prepares for general elections in August. Most political leaders who have been working together in the past elections are parting ways, as most claim mutual distrust. The One Kenya Alliance is the latest opposition coalition to split after Kalonzo Musyoka and his counterpart Gideon Moi walked out of Sunday's convention of national delegates of the opposition Amani National Congress in Nairobi. Maureen Ojambo has more.
The One Kenya Alliance that brought together opposition leaders including Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula and Gideon Moi split following the exit of Musalia Mudavadi, who has announced his association with the Deputy President William Ruto. In a meeting on Sunday in Nairobi, Principals Kalonzo Musyoka and Gideon Moi walked out of Mudavadi's meeting. They cited discomfort from a team of politicians allied to Ruto, who was among the invited guests. Speaking in Nairobi during his presidential bid, Musalia Mudavadi, the leader of the Amani National Congress, ANC, said political dishonesty does not permit him to work with former Prime Minister Raila Odinga or with the opposition Azimio la Umoja movement.
For the avoidance of doubt, yes, the ANC stand, yes, which I am privileged to pronounce, yes, is that the specter called Azimio, yes, is not an option when it comes to power. Trust issues have a very special place in my heart and in my life. A person must be as good as his or her word.
Deputy President William Ruto, who was among the invited guests, said he will work with the leader ahead of Kenya's August 9th polls.
Musalia Mudavadi has stood tall like no other type to only three things. First, I want to confirm on behalf of UDA and my team that we will work with ANC.
Most of the political leaders and aspirants who do not support President Uhuru Kenyatta face arrests and intimidation. Presidential aspirant and one-time opposition member Jimmy Wanjigi blames Raila Odinga, who has joined the government, because of the political blackmail he says he's experiencing. Wanjigi was arrested and charged a few days ago and commented about his ambition to run for president.
What you're witnessing today is the height of impunity on top of persecution. I want to say, as just my good friend here, the court clerk, has told me, power has an expiry date.
All the presidential aspirants, including those who have worked together in past elections, have refused to support one another. Many who are considering their own presidential bids claim their opponents are dishonest. Leaders Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, and Moses Wetangula are refusing to support former Prime Minister Raila Odinga, who is running for presidency for the fifth time. Kalonzo Musyoka says he is vying to lead the country as well.
I am running for
Prime Minister Raila Odinga dismissed allegations that he is betraying fellow politicians. He says that he does not need them to gain power and that he does not owe anyone support. Raila also launched his presidential bid last month and enjoys the backing of President Uhuru Kenyatta, who has since fallen out with his deputy.
I, Raila Amolo Odinga, I do hereby accept to present myself as a presidential candidate at the presidential elections on the 9th of August 2022.
Observers say many Kenyan politicians are dishonest and that many are afraid to offer each other support for fear of betrayal. In 2002, when Odinga supported former President Mwai Kibaki, years later, the president refused to back him in 2007. Later in the year 2013 and 2017 general elections, the deputy president offered his support for President Kenyatta, who promised to help him gain the presidency. But immediately after his re-election in 2017, Deputy President Ruto was ignored by President Kenyatta and his allies. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, Wisconsin.
Time for Daybreak Africa Sports with Samson O'Malley, currently in Cameroon, where he's covering AFCON 2021. Good morning to you, Samson.
Good morning to you too, Jackson. We begin the sport with the second round fixtures of the 33rd edition of the African Cup of Nations being hosted by Cameroon. Tunisia shocked 10-man Nigeria to set up a quarterfinal tie against Burkina Faso on Sunday. Veteran Youssouf Sakini scored 2 minutes into the second half to give previously unimpressive Tunisia a 1-0 second round triumph over 10-man Nigeria in Garoua. Nigeria hopes of leveling were dealt a huge blow midway through the second half when Alex Iwobi, initially yellow carded for a stomp on Sakini, was sent off after the referee looked at the VAR monitor. The Super Eagles of Nigeria were the only side to win all three group games in Cameroon, but were largely subdued against the Tunisian side hit by COVID-19. Coach Austin Iguavon and Captain William Troost-Ekong speaks on the Super Eagles' loss.
We lost narrowly with a man down, and Tunisia only had two clear-cut chances, first half, and then the shot. We did well, but it just wasn't to be.
Could have gone either way. I don't think they had many chances before they scored a goal, and it came out of nowhere, really. But yeah, they got a goal. I think we were a little bit wasteful with some of our chances. And all in all, I want to say that I'm really proud of the team. I think, yeah, the young team that we have today, one thing that we could say is that we left the pitch given everything we did. And, yeah, we can't control the outcome sometimes, but today's one of those days.
Tunisian forward Issam Djibali said though Nigeria is a good side, the Carthage Eagles were prepared to beat them.
Of course, it's a just a football game. Like I say, hard luck. Nigeria is always a big country in football. They have many good players. But the result at the end, the game plays at the small details, and we give all in today.
In the earlier game, Burkina Faso held off a gallant rear guard action from 10-man Gabon to advance to the African Cup of Nations quarterfinals with a 7-6 victory on penalties after a 1-1 draw in their last 16 tie in Limbe. Ismaila Ouedraogo netted the decisive kick to ensure they are the first side into the last eight after an incident parked an energy-sapping clash. After Burkina Faso's keeper Bertrand Traoré scored early, 10-man Gabon took the match into extra time, following a dramatic last-minute equalizer. Tunisia, Nations Cup winners in 2004, will now face Burkina Faso in the last eight on Saturday, the 29th of January. In mixed martial arts news, Cameroonian UFC heavyweight champion Francis Ngannou dug deep in his first title defense and won the first fight of his career by decision 48-47, 48-47, and 49-46 at the UFC 270 against Cyril Gane. With the victory, Ngannou unifies the UFC undisputed heavyweight title. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Garoua, Cameroon. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. I'm Jackson.